to kiss, baby.
Ooh, la, moyo wali meshachanua.
Yeah.